mnafanya nyie ni kwamba mmeipenda ile chorus na ile beat.
Oh God.
Mmeremake afu mmeitumia hiyo hiyo ili jamaa rap.
Pagawone kwa banku na hela.
Bank yangu ina
kesha yana usela.
Kosa.
Sela, sela, sela.
Struck.
Mina jura. Mina jura.
Na hasu.
Mina jura. Mina jura.
Struck.
Mina jura. Mina jura.
Na hasu.
Mina jura. Naweza kuisampo. Naiongezea vitu kwa juu.
Africana can go. Then in the idea, ni bonge la deal.
One on a day, you want to fight.
Now, while I see gonna have a problem. Kumbe ni bonge la msala. Na si tukafanya masiala.
One on a day, you want to fight.
Now, number we busy kubwana. Susha sema mi bonge la fala. Nafanya tu kuiuza sura.
Wana wana nitaini wana mufani.
Naona ni kiki, japo nifanya kutani. Hey, nikajue liche tuweka ingoma. Kaleka video kwa insta ni noma.
Wana wana
nitaini wana mufani. Na, mwakuna sometime nasema nimekosa ila sometime naona riziki. Ila ni same ntu wana sikujua chochote tusije gombana. Na hope you gonna forgive.
Struggle hard, paka wane kwa banku na hela.
Bank yangu ina kisha.
Maisha yana usela. Sela, sela, sela.
Struggle.
Mina jura. Mina jura.
Na hasu.
Mina jura. Mina jura.
Struggle.
Mina jura. Mina jura.
Na hasu.
Mina jura. Tunasikiza ni kofi mwanangu. Kwe tuko na vijako.
Kiukwele hii beat ni mirime.
Kwele tunamuchukwa hii sautu kareka. Kwa huyo mtalindo nukupaka. Kwa huyo mtalindo nukupaka. Kwa huyo mtalindo nukupaka. Kwa huyo mtalindo
naona kama sifi kitao. Paka nataka liya chegea. Msiki una ela kibao. Na minataka kupike bao. Sije lala amgo fanye kazi. Acho vala mtu mibaba razi. Aseka chala autatoka mzazi. Fanya chala kuka upike kazi. Aha, dead crimson. Kuchati na niki na joe. Nishafika mpaka ata kwa cheese. We usito kuta nkithani. Are you in love with it so? Can we do some collab? My brother, I'm still at the top. Forgive. Yeah.
Struggle hard, paka wane kwa banku na hela.
Bank yangu ina kisha.
Maisha yana usela. Sela, sela, sela.
Struggle.
Mina jura. Mina jura.
Na hasu.
Mina jura. Mina jura.
Struggle.
Mina jura. Mina jura.
Na hasu.
Mina jura. Mimi yani tu mjinga alafu mimi tu mbala alafu watu kama wewe wanaotafuta shortcut nishakutana nao wengi sana. Unaelewa? Yani mimi watu wajinga naonaga ni wajinga. Yani wewe unataka marudio. Haita kufikisha popote. Ama tu bibi ya wewe shortcut ya kuyo shortcut ya kwa kufikisha popote. Alafu sasa mwanangu siku nyingine ukitaka kujifunza ndio utaomba msaada.
Real. It's all about hustling. Ila ukweli ni kwamba I'm the number one fan, na wakubali sana wana. Help me somewhere, if possible.